Thank you, Jesus, Mazee. The brand 2012, you know. Hey, Z, introducing Johnny, Jackie B. Shiki bei kama supermarket, uzito tofauti kama shuka na blanket. Niko focused, aim na target. I see open doors and know what I shop them. Hey, abado niko kwanza one check two. Yes, bless nimetoka ushuhuda tu. Oh, milima na mabonde nime come through. Ah, round two, sina songa tu. Hey, bado na songa, bado na bonga. Navuka boda, bado nko order. Siju ya do, do swala mboga. Siju ya hela, hilo swala mboga. Mbona masela wana ona za wenzao. Na hawa o ni kasoro za kwao. Na bonga now, back in town. Ni gospel kise, hey, watch us now.
Bado na songa, na songa tu. Najua tafika. Safari iwe ndefu ikwazo viwe. Najua mitaja shisha. Bado na songa, na songa tu. Najua tafika. Safari iwe ndefu ikwazo viwe. Najua mitaja shisha.
Bado na songa,